Akwatide NRM bendera kuwa President Yoweri Museveni ategeezezza nti gavumenti eruddewo okukola ku bimu ebintu ebyenkizi ebigasiza wamu abantu. Embeteze eva ku babaka ba Paalamenti abatasoosowaza nsonga nkulu baba bagereka ensimbi. Museveni ategeezezza nti mu kugereka ensimbi oluusi ebintu ebyenkizo ng'enguudo, amasannyalaze, oluguudo lw'eggaali y'omukka n'ebirala ebisobozesa ebyenfuna okukulaakulana bikwatibwa mu ngeri ya lusaagiriro ne kikosa enkulaakulana ey'eggwanga lyonna. President Museveni akunza baka wa Paalamenti okusoosowazanga ensonga enkulu nga bwe zirambikiddwa mu manifesto ya NRM. Bino agenze okubyogera abadde ku kisaawe ky'essomero lya Kibiito Secondary School mu disitulikiti y'e Bunyangabu ng'awenja akalulu akanaamuzzaayo mu ntebe enkulu ey'eggwanga. President Museveni ategeeza nti okulwanyisa obwavu nakyo kyankizo nnyo, era n'ategeeza nti obwavu bukendedde mu ggwanga kwekunga abantu b'e Bunyangabu okunyikiza kaweefube ow'okwenyigira mu birimu egivaamu ensimbi nga bwe girambikiddwa mu manifesto ya NRM. Leero President Museveni lw'atandise okuwenja akalulu mu bendobendo lye Rwenzori ng'olukungaana olusoose alukubye mu disitulikiti y'e Kasese nga tannagenda Bunyangabu, ng'asinzidde Kasese n'asuubiza ab'eruuyi eno okubazimbira ekisaawe ky'ennyonyi n'oluguudo lw'eggaali y'omukka olw'omulembe olw'okutumbula obulambuzi n'obusuubuzi. Museveni ategeezezza nti abalambuzi bangi abeeyiwa e Kasese ne mu bendobendo lya Rwenzori nga kyetaagisa ebintu ebimu okukolwako omuli n'entambula nga wagenda okusinzira okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi n'oluguudo lw'eggaali y'omukka. Museveni akakasizza n'entegekezo okutuusa amasannyalaze n'amazzi mu bitundu gye bitali mu Kasese. Anokodde enguudo ezigenda okukolebwa mu kitundu kino ekya Rwenzori okuli oluva e Kikorongo okugenda ebweera, oluva e Kasese okugenda e Kirembe, oluva e Bundibugyo okugenda e Fort Portal zeegatte ku luli mu kukolebwa, oluva e Mityana okuyita e Mubende, lulwa Kyenjojo, Kabarole okutuuka mu kibuga ekya Fort Portal.